in my bed.
Kwesentia okukua omutima gwange ma baby mulinka kasantia baby nkinawe tolinga bali banyumya nyo banyununa nyo ebya love nalina bitamuliwa nkuba nyo kangukuwe mubanga sirina kyakola omutima gwange musufu ngukuwa gwe yabala kankwesige baby ebya love nakuwa zungana zungana kemfu nyono sichazunga nakuwa okumwa n'omutwe kamalaika kange kati nkafunye nakuwa bahati breaker omutima gwange nalina kuba kwasa naye mwe mulumya n'emitwe kwemfunye ali so complete obuzubu mutima gwange munafu genjogera nawe mbikakasa omutima gwange munafu kanyanguwe mpakinga hagayaye kangi tuve wano omutima gwange munafu bulijola gagwe n'olwayo eno omutima gunuma mama nibakuntuteko omulungi wange kubanga oshana na kafesi nakafigako wantamya balala shuwarense nze siri kuchawa nako zungana zungana kemfu nyono sichazunga nako okulumwa n'omutwe kamalaika kange kati nkafunye nako wabahati breaker omutima gwange nalina kuba kwasa naye mwe mulumya n'emitwe kwemfunye ali so complete nkwesizentya okukuwa omutima gwange ma baby mulinka kasantya baby nkinawe tolinga bali banyumya nyo banyununa nyo ebya love nalina bitamuliwa nkuba nyo kangukuwe kubanga sirina kyakola omutima gwange musufu ngukuwa gwe yabala kankwesige baby ebya love nalina okuzungana zungana kemfu nyono sichazunga nako okulumwa n'omutwe kamalaika kange kati nkafunye nako wabahati breaker omutima gwange nalina kuba